Ndabye chisa mu maso g'omukama wange Echitali chitono Omukono g'omukama ogwamanyi gwegulwanye Lava gunkute wakati mu matiga Mu masanga nzira Mweyategera omulabe Mukama era onsomoseza Omubi asigadde asamala Nga tamanyi ompisizawo Omutego n'ogukyusa Mukama Lava gukubye ye Oli Katonda Era oli Katonda Oliba w'omukisa bonna bakwesiga wakati mu bikomi
Ekisa kyo kyonna ze Mukama Oluyimba olutalisirika
Oyamba oyamba
Abakutya Mukama
Oyamba
Obenga Katonda
Oyamba Echisa chonda ze Mukama Echitali chitono Echisa chonda ze nchirabye Omulabe omukubye aswadenyo Emitego jomubi ojikubye Okupanga kwene kugwawo Olugambo lwankoze kolungi Oluyiye labayelo muswazeza
Echisa chonda ze Mukama
Swaziza Okutia Okukasu sewalanyo Yei
Echisa chochondeze Mukama